suuriyiintu weli waxay u dabaaldegayaan xilka tuurista Bashar al-Assad oo u cararay Moscow. Laakiin mustaqbalka dalka ayaan weli caddayn maadaama awoodaha gobolku ay isku dayayaan in ay dantooda ka fushadaan. Dhinaca koonfureed, Israa'iil waxay qaaday weeraro lagu wiiqayo awoodda militari ee Suuriya. Dhinaca waqooyina, kacdoomadayaasha ay taageerto dowladda Turkiga ayaa qabsaday dhul ballaaran, taasoo keentay in kurdiyiinta Suuriya ay qaxaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna si degdeg u qaaday duqeymo ka dhan ah kooxda Daacish ee Suuriya.
The United States will work with our partners and the stakeholders in Syria.
Mareykanku waxa uu la shaqayn doonaa saaxiibadayada iyo daneeyayaasha Suuriya si ay uga faa'iideystaan fursadaha ay uga badbaadi karaan khataraha jira. Dhanka kale, madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa muujiyay inuu doonayo in uu arinta Suuriya ka fogaado. Waxa hubaalaha in caalamku uu hadda u muuqdo meel waaran. Hay-adda Taxriir al-Sham oo ah kooxda Asad ka tuurtay xilka waa koox ay dowladda Mareykanku argagixiso oo aqoonsan tahay. Hase yeeshee, Donald Trump waxa uu doonayaa in Mareykanku uu iska ilaaliyo inuu ku lug yeesho colaadda Suuriya, waxaana uu baraha bulshada soo dhigay qoraal uu ku yidhi dagaalkani ma aha dagaalkeenni. Tulsi Gabbard oo ah musharaxa Trump uu u xushay madaxa sirdoonka Mareykanka ayaa sidaasi ku raacsan:
He is fully committed, as he has said over and over, to bringing about an end to wars, demonstrating peace through strength and putting.
Wuxuu si buuxda ugu heelayahay, sida uu marar badan sheegay, in uu soo afjaro dagaalada, nabadana xoojiyo, isla markaana danta qaranka iyo ammaanka shacabka Mareykanka uu wax walba ka hormariyo. Laakiin iyadoo Asad uu meesha ka baxay, Trump waxaa laga yaabaa in uu isku dheeli tiro mowqifkiisa aan faragelinta lahayn iyo ujeedooyinka Mareykanka ee ilaalinta xulufada sida Israa'iil iyo Urdun iyo ka hortagga soo kabashada kooxaha argagixisada sida Daacish oo kale, sida uu faahfaahinayo Christopher O'Leary oo ka tirsan xarunta falanqaynta ururada argagixisada ee Suufaan Group.
Reducing the access to chemical weapons, reducing the capabilities of known terrorist organizations.
Yaraynta helitaanka hubka kiimikada iyo awoodda kooxaha argagixisada ah ee ku sugan meelaha aan la maamulin ama dowladaha fashilmay waa tallaabo aad u caqli badan. Waxaan rumaysanahay in madaxweyne Trump uu tan sii wadi doono. Mudaxilaadkii hore ee Trump waxa uu amray duqeyn ka dhan ah xukuumadda Asad si looga jawaabo weeraro hubka kiimikada ah, balse diiradda waxa uu saaray dagaalka ka dhanka ah Daacish. Waxa uu amray in ciidamada Mareykanku ay Suuriya ka baxaan sannadkii 2019, isagoo dalkaasi ku reebay boqolaal askari oo Mareykan ah oo ilaalinaya ceelasha shidaalka. Waxaa lagu dhaleeceeyey in uu ka tegay xulufadiisa. Kadib baxka bixitaankii, Turkigu waxa uu qaaday weeraro ka dhan ah ciidamada Kurdiyiinta oo Mareykanka kala shaqeeyey burburinta Daacishta Suuriya.